Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika June 4 kuya ku 10. Indlela yokuthola inkululeko yangempela. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi uma indodana inkhulula niyokhululeka ngempela. John 8:36. Izingoma 65 no-52. Ungachaza. Singayichaza kanjani inkululeko esinayo manje? Inkululeko yangempela iyalahleka kanjani? UJesu wathembisa inkululeko enjani futhi singayithola kanjani? Izigaba 1 no-2. Umbuzo. A. Yini eyenziwa abantu ukuze bathole inkululeko? B. Ibe yini imphumela yemizamo yabo? Namuhla, kuningi okukhulunywayo ngokulingana kwabantu nenkululeko. Abantu emazweni amaningi omhlaba bafuna ukukhululeka ecindezelweni, ekubandlululweni, futhi bafuna ukuhlupheka kuphele. Abanye bafuna ngenkani ukuthola inkululeko yokukhuluma, yokukhetha, neyokuzinqumela izinto. Kubonakala sengathi abantu yonke indawo bafisa ukwenza abakuthandayo nokuphila ngendlela abayithandayo. Nokho, kuyindaba ehlukile ukufinyelela lezo zifiso. Emphakathini nakwezombusazwe, abaningi bagcina sebebhikisha, bevukela, baze ngisho baketula umbuso. Kodwa ingabe leyo mzamo iyayiletha imphumela esukilindelwe? Leyo mzamo ngokuvamile ibangela izinhlekelele nokufa kwabantu. Konke lokhu kufakazela iqiniso eliphefumulelwe elalotshwa yinkosi uSolomon. Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe. Umshumayeli 8:9. Isigaba 3. Umbuzo. Yini singayenza ukuze sithole injabulo nokwaneliseka kwangempela? Umfundo ngumKristu, uJakobe, waveza into ebalulekile engasiza sithole injabulo nokwaneliseka. Wabhala, lowo obukisisa umthetho ophelele, ongowenkululeko nophikelelayo kuwo, uyojabula lapho ewenza. Jakobe 1:25. UJehova, onika umthetho ophelele, wazi kangcono ukuthi yini abantu abayidingayo ukuze bajabule ngokuphelele futhi baneliseke. Wanika indoda yokuqala nomkayo konke ababekudinga ukuze bajabule, uhlanganise nenkululeko yangempela. Ngesikhathi abantu bekhululeke ngempela. Isigaba 4. Umbuzo. Inkululeko enjani u-Adam no-Eva ababenayo? Lapho sifunda izahluko ezimbili zokuqala zikaGenesis, sibona kalulu ukuthi u-Adam no-Eva babenenkululeko abantu namuhla abangagcina ngokuyifisa. Babengasweli lutho, bengasabi lutho, futhi bengahlukunyezwa muntu. U-Adam no-Eva babekhululeke ngokuphelele ekukhathazekeni ngokudla, umsebenzi wokuziphilisa, ukugula nokufa. Ingabe lokhu kusho ukuthi inkululeko u-Adam no-Eva babenayo yayiphelele? Ake sibone. Isigaba 5. Umbuzo. Ngokuphambene nalokho okucatshangwa yiningi, yini edingekayo ukuze abantu bajabulele inkululeko? Abaningi namuhla bacabanga ukuthi ukuze bakhululeke ngempela, kumelwe bakwazi ukwenza noma yini abayifunayo, kungakhathaliseki ukuthi iyini imphumela. I-World Book Encyclopedia ichaza inkululeko njengekhono lokwenza izinqumo nokuphila ngokuvumelana nazo. Nokho iyanezela. Ngokomthetho, abantu bakhululekile uma umphakathi ungabeki kubo imingcele engenabulungisa, engadingekile noma engenangqondo. Lokho kusho ukuthi imingcele ethile iyadingeka ukuze wonke umuntu emphakathini azuze enkululekweni ayinikiwe. Na umbuzo ophakamayo. Ubani onelungelo lokunquma ukuthi imiphi imingcele elungile, edingekayo noma efanele? Isigaba 6. Umbuzo. A. Kungani kunguJehova kuphela onenkululeko ephelele? B. Iluphi uhlobo lwenkululeko abantu abangaba nalo, futhi ngani? Lapho kukhulunywa ngenkululeko, into ebalulekile okumelwe siyikhumbule ukuthi uJehova uNkulunkulu kuphela onalokho esingakubiza ngokuthi inkululeko ephelele nengenamngcele. Kungani? Ngoba ungumdali wazo zonke izinto, futhi ungumbuso ongumnini amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Khumbula amazwi amahle ashiwo inkosi uDavide lapho ichaza indlela isikhundla sikaJehova esihluke nesiphakeme ngayo. Eyokuqala yezikronike isahluko 29 amavesi 11 no-12 ithi, Ngobakho Jehova ubukhulu namandla nobuhle nokuhlonipheka nesithunzi ngoba konke okusemazulwini nokusemhlabeni kungokwakho. O Jehova, ngowakho umbuso, wena oziphakamisayo njengenhloko phezu kwakho konke. Ingcebo nenkazimulo kukhona ngenxa yakho, futhi ubusa konke. Esandleni sakho kukhona amandla nobukhulu. Esandleni sakho kukhona ikhono lokukhulisa nelokunika amandla kubo bonke. Empeleni, zonke izidalwa ezulwini nasemhlabeni zinenkululeko ngendlela elinganiselwe. Kumelwe ziqaphele ukuthi uJehova uNkulunkulu unegunya elingenamkhawulo lokusho ukuthi yini elungile nedingekayo, nelokubeka imingcele efanele. Empeleni, yilokhu uJehova akwenza kubantu kusukela ekuqaleni. Isigaba 7. Umbuzo. Yiziphi izinto esizenza ngokwemvelo ezenezela enjabulweni yethu? Ngisho noma ekuqaleni u-Adam no-Eva babe nenkululeko ngezindlela eziningi, kwakunemngcele babebekelwe yona. Eminye yayo yayingokwemvelo. Noma kunjalo, nayo kwakuyimngcele. Ngokwesibonelo, abazali bethu bokuqala babazi ukuthi ukuze baqhubeke bephila, kwakudingeka baphefumule, badle, balale, njalo njalo. Ingabe ukwenza lezi zinto kwakubancisha inkululeko? Cha, ngoba uJehova waqikelela ukuthi ukwenza lezi zinto kubanika injabulo nokwaneliseka. Ubani ongeke akujabulele ukuhogela umoya ohlanzekile, ukudla ukudla okumnandi, noma ukuvuka ekuseni ngemva kokuphumula kamnandi ebusuku? Siyakujabulela ukwenza lezi zinto eziyisidingo, ngoba azisigqilazi futhi aziwona umthwalo. Ngokuqinisekile, u-Adam no-Eva babezizwa ngendlela efanayo. Isigaba 8. Umbuzo. Yisiphi isiqondiso uNkulunkulu asinika abazali bethu bokuqala, futhi yayiyini injongo yalokho? UJehova wayala ngokuqondile u-Adam no-Eva ukuba bagcwalise umhlaba, bawunakekele. Ingabe lesi siqondiso ngandlela thile sabathathela inkululeko yabo? Lutho neze. Kwakuyisiqondiso esanikwa abantu ukuze bakwazi ukuhlanganyela enjongweni yomdali wabo, ukwenza umhlaba wonke ube yiparadesi ukuze kuphile kuwo phakade abantu abaphelele. Namuhla, akuphambene nentando kaJehova ukhetha ukuhlala ungashadile, noma ukushada kodwa ungabi nazo izingane. Noma kunjalo, iningi labantu liyashada futhi likhulisa izingane naphezu kwezinselele ezilethwa yilokhu. Kungani? Ngenxa yokuthi ngaphansi kwezimo ezivamile, ukwenza lokhu kuyabajabulisa abantu futhi kubenza baneliseke. Ukujabulela umshado wabo nomndeni wabo phakade bekungalethela u-Adam no-Eva intokozo enkulu ekuphileni. Indlela inkululeko yangempela eyalahleka ngayo. Isigaba 9. Umbuzo. Kungani isiqondiso sikaNkulunkulu esitholakala kuGenesis 2 verse 17 sinobulungisa, sidingeka, futhi sibonisa ukucabangela? UJehova wanika u-Adam no-Eva esinye isiqondiso esasinesijezi sesicacile uma siphulo. Ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi, ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo, uyokufa nokufa. Genesis 2 verse 17. Ingabe lesi siqondiso sasingenabo ubulungisa, singadingekile, futhi singabonisa ukucabangela? Ingabe saphuca u-Adam no-Eva inkululeko yabo? Cha. Empeleni, izazi zeBhayibheli eziningi ziphawula ngokuhlakanipha kwalesi siqondiso. Ngokwesibonelo, esinye isazi sathi, isiqondiso sikaNkulunkulu esiGenesis 2 amavesi 16 no-17 sisitshela ukuthi uNkulunkulu kuphela owazi okulungela abantu, futhi uNkulunkulu kuphela owazi okungabalimaza. Ukuze abantu bajabulele okuhle, kumelwe bathembele kuNkulunkulu futhi bamlalele. Uma bengamlaleli, kuyodingeka bazinqumele bona ukuthi yini enhle nembi. Lowo umthwalo abantu abangeke bakwazi ukuzithwalela wona ngokuphumelelayo. Isigaba 10. Umbuzo. Kungani kungafanele sifanise inkululeko yokuzikhethela nelungelo lokunquma okuhle nokubi? Lapho befunda isiqondiso uJehova asinika u-Adam, Abaningi namuhla bangathi uAdam wathathelwa inkululeko yokwenza lokho akuthandayo. Ngokusho lokho, baphambanisa ukusebenzisa inkululeko yokuzikhethela nelungelo lokunquma phakathi kokuhle nokubi. UAdam noEva babenayo inkululeko yokukhetha ukuthi bazomlalela yini uNkulunkulu noma cha. Nokho, uJehova kuphela onelungelo lokunquma ngomqondo ophelele ukuthi yini enhle nembi. Njengoba lokho kufanekiselwa umuthi wolwazi lokuhle nokubi owawusensimini yase-Eden. Kumelwe sivume ukuthi akwenzeki ukuba sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi izoba yini imphumela yezinqumo zethu, futhi ngeke sazi ukuthi kuzosihambela kahle yini. Yingakho sihlale sibona abantu benze izinqumo benesuse ezinhle, bese lezo zinqumo zibaholele ekuhluphekeni, enhlekeleleni noma engozini. Ukulinganiselwa kwabantu kudlala indima enkulu. Ngalesi siqondiso, ngothando uJehova wafundisa u-Adam no-Eva indlela yokusebenzisa inkululeko yangempela. Kanjani? U-Adam no-Eva basabela kanjani? Isigaba 11 no-12, umbuzo, kungani isinqumo sika-Adam no-Eva saholela enhlekeleleni? Fanekisa, abazali bethu bakhethe ukungalaleli. U-Eva wehluleka ukumelana nesilingo sikaSathane esithi amehlo enu ayovuleka, futhi nakanjani niyoba njengonkulunkulu nazo kuhle nokubi. Genesis 3 verse 5. Ingabe isinqumo sika-Adam no-Eva sabanika inkululeko enkudlwana ngandlela thile? Ngokudabukisayo, asizange. Isinqumo sabo asibanikanga lokhu Sathane ayethe bazokuthola. Empeleni, ngokushesha bafunda ukuthi ukulahla isiqondiso sikaJehova nokuzilawula uholele enhlekeleleni. Kungani? Ngenxa yokuthi uJehova akazanga anikeze abantu inkululeko yokuzinqumela ukuthi yini enhle nembi. Izaga 20 verse 24 zithi, izinyathelo zendoda enamandla zivela kuJehova, kepha umuntu wasemhlabeni angayiqonda kanjani indlela yakhe. UJeremiah 10 verse 23 uthi, ngazi kahle Jehova ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona eyakhe. Akukona komuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe. Ukuze sikufanekise lokhu, cabanga ngomuntu oshayela indiza. Ukuze afike ngokuphephile lapho eyakhona, ngokuvamile kumelwe alandele indlela egunyaziwe. Amathuluzi anamuhla aqondisa izindiza avumela umuntu oshayela indiza ukuba athintane nabaqondisi bezindiza abasemhlabeni njengoba esemoyeni ukuze afike kahle endaweni aya kuyo. Nokho, umuntu oshayela indiza uma ekhetha ukungasinaki isiqondiso ahambe ngendlela ayithandayo, lokho kungaholela enhlekeleleni. Njengalowo umuntu oshayela indiza, u-Adam no-Eva babefuna ukwenza izinto ngendlela yabo. Basenqaba isiqondiso uNkulunkulu ayibanike sona. Yaba yini imphumela? Kwaba nenhlekelele, bathola isono nokufa, futhi lokho bakudlulisela nasenzalweni yabo. Emizamweni yabo yokuzilawula, balahlekelwa inkululeko yangempela ababeyinikiwe. Indlela yokuthola inkululeko yangempela. Izigaba 13 no-14, umbuzo, singayithola kanjani inkululeko yangempela? Abantu bangase bacabanga ukuthi uma bekhululekile ezintweni eziningi bayophila kangcono. Kodwa iqiniso le ukuthi ukuba nenkululeko engenamngcele kuhle kubi. Kuyiqiniso ukuthi inkululeko iletha izinzuzo eziningi. Kodwa kuyethusa ukucabanga ngezwe elingenayo nhlobo imithetho nemngcele. I-World Book Encyclopedia ithi, imithetho kuyo yonke imiphakathi ehlelekile yenza kube nokulingana okuhle phakathi kwenkululeko nemingcele ebekiwe ngendlela eyinkimbinkimbi. Ngempela igama elithi eyinkimbinkimbi lifaneleka kahle. Cabanga njengenqwaba yemithetho ebhalwe umuntu kanye nezinkulungwane zabameli namajaji adingekayo ukuze achaze le mithetho futhi ayisebenzise. Ngakolunye uhlangothi, uJesu Kristu waveza indlela elula yokuthola inkululeko yangempela. Wathi, uma nihlala ezweni lami, ningabafundi bami ngempela, niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula. Johann 8, verse 31 no-32. Isiqondiso sikaJesu sokuthola inkululeko yangempela sihilele imfuneko ezimbili. Eyokuqala, yamkela iqiniso alifundisa. Eyesibili, yiba umfundi. Ukwenza lokho kuyoholela enkululekweni yangempela. Kodwa yini le esikhululeka kuyo? UJesu wachaza, wonke umuntu ongumenzi wesono uyisigqila sesono. Uma indodana inikhulula, niyokhululeka ngempela. John 8:34-36. Isigaba 15. Umbuzo. Kungani inkululeko uJesu ayithembisa ingasenza sikhululeke ngempela? Ngokucacile, inkululeko uJesu ayithembisa abafundi bakhe ingcono kakhulu kunenkululeko yomphakathi noma yezombusazwe efiswa abantu abaningi namuhla. Lapho uJesu ethi, uma indodana inikhulula, niyokhululeka ngempela, wayekhuluma ngokukhululeka ekugqilazekeni okukhulu abantu abake babhekana nabo, ukuba yisigqila sesono. Isono asigcini nje ngokubangela ukuba senze okubi, kodwa singasenza siyeke ukwenza lokho esaziyo ukuthi kulungile, noma siyeke ukuphila ngendlela efanele. Ngaleyo ndlela, siyizigqila zesono, futhi lokho kusenza sicindezeleke, sizobuhlungu, sihlupheke, bese ekugcineni sife. Umphostoli uPawulu wabuzwa lobo buhlungu. EyabaseRoma 7:21-25 ithi, khona-ke ngithola lo mthetho ngokuqondene nami, ukuthi lapho ngifisa ukwenza okuhle, kukhona okubi kimi. Ngiyajabula ngempela ngomthetho kaNkulunkulu ngokomuntu enginguye ngaphakathi. Kodwa ngibona emalungwini ami omunye umthetho olwa nomthetho wengqondo yami, futhi ongithumbela emthethweni wesono osemalungwini ami. Yeka mina muntu osizi. Ubani oyongophula kulo mzimba othola lokhu kufa? Makabongu uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngakho-ke ngengqondo yami, mina ngokwami ngiyisigqila somthetho kaNkulunkulu. Kodwa ngenyama yami, ngiyisigqila somthetho wesono. Inkululeko yangempela, efana naleyo Adamu no-Eva ababenayo, siyayithola kuphela lapho sesikhululekile esonweni. Isigaba 16. Umbuzo. Singakhululeka kanjani ngempela? Amazwi kaJesu athi, uma nihlala ezweni lami, abonisa ukuthi kunezimfuneko ezithile noma imingcele ebekiwe ukuze asikhulule. NjengamaKristu azinikezele, asisaziphileli thina, futhi siye sakhetha ukulawulwa izimfundiso zikaKristu njengabafundi bakhe. Njengoba uJesu athembisa, siyokhululeka ngempela lapho izinzuzo zomhlatshelo wesihlengo sezisebenza kithi ngokugcwele. Isigaba 17. Umbuzo. Yini ezokwenza ukuphila kwethu kube nenjongo yangempela futhi saneliseke? B. Yini esizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo? Ukulalela izimfundiso zikaJesu njengabafundi bakhe kuyokwenza ukuphila kwethu kube nenjongo yangempela futhi saneliseke. Lokhu kuyobe sekuvula ithuba lokukhululeka ngokuphelele ekugqilazweni yisono nokufa. EyabaseRoma 8:1-21 ithi, ngakho-ke labo abamunye noKristu Jesu abanakho ukulahlwa, ngoba umthetho walowo moya onikeza ukuphila kanye noKristu Jesu ukukhululile emthethweni wesono nokufa. Ngoba indalo yabekwa ngaphansi kobuze, hayi ngentando yayo siqu, kodwa ngalowo owayibeka ngaphansi kwabo, ngesekelo sethemba lokuthi indalo ngokwayo nayo iyokhululwa egqilazweni ukonakala, ibe nenkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu. Isihloko esilandelayo sizodingida indlela esingasebenzisa ngayo inkululeko esinayo manje ngokuhlakanipha, ukuze sidumise phakade uJehova, uNkulunkulu wenkululeko yangempela. Sesiphelile isihloko.